tati l'agroécologie c'est
l'agro. Chukade hono ne awdi kesi wadirte ana nato sabe jafunde golleji deman me warmi fi dabireji yalla engrais nanan mudun pate watte e awdiji meden fatade kasin jamar ko he mudun ana tacciali eji so heba wada gese dudumi warami ewa hono ne hadirte sabe yoga antun so tacciama ana wadde bonandaji jati le demal sabe dilleji ko he mudun so yoppama le gese den ana wana tade winde fa itte kasin nato leddeji ko warta hono gildi e nanan mudun do ana nato sabe postoneji nanan mudun du wattaake awdiji meden
ni enne kanko dunke hawalu awdarman sanugo facintini ko woni demal haybangal andal kabaru demal michel kone e divide hun cangol hore ngal do sifa demal bangi goto faawto sanne e le haybugol hawluji di hadan dun bonandaji bilidi e demal ngal
le produit
kulleji fu remade di winne tuba ko wattaake mudun atanti nyamireji buru welle buri nyamireji di postoneji e nanan watta e mudun e mata nyolman handen wi hono tamati e nanan mudu kay kulleji kedde remeteedi di posoneji kan e winne tuba watta e mudun wawa mobede fa boya ga hono kulleji made remeteedi di winne balebe tan wattete e mudun di an wawa made fa jonte kewde tawa bone hono misal jabal kay kulleji remeteede kewde de nyamete
culture odo sifa demal lulungal agroecologie biltan himmeji jamarande gongal kabaru engrais e kulantireji goddi moyana cellal ingel adama hono cedi ke do enne jamare dire bamako e nyono
hano yerbiri remobe ko heew handen ana watta engrais ngaji nanan mudde e gese mu en yana yirmina kebe mu en do natin tidal handen do cellal meden nyabla kew antun handen hono jabbet tension fatade fandugo semme goraku yo sabe winde tuba ko wattete e gese meden nyamiri meden ko heew handen fu winde tuba tan won e mudum do natin sabe handen tetni jamar ko heew mudu nyabla di sifa mudu andal
sante beedade de do gede bilidi hawalu demal haybangal biltan dum kawaru nyamde fa hara e wi kanko dunke golle o bakari dambeli
mali
le leddi malli nyolman handen men waran fiide dabireji cubaade awdiji kesi yalla ana hunke tidalaji de rema won le mudun ko sab nukkuji meden remeter ko heew handen sembe mudu fandi sabi winde wala hen leddeji ju ana rafa nukkuji yogaji nukkuji dabaji martedu ana famdo yaade do fu ana nato sabe fandu de winne le leddi ga dabir kesso fietedo ana nato sabe remoben leddi mali kebe mo en hunjina hore
o mali
kanko andando hawluji o holti wiide kaado tidala yata fe ciagal imadraji lamkobbe yalla jamarande hinno kabar mudu
sazi de la
me warame fi dabiri to hon yalla remobe ko he mudun an heba anta nafa di awdiji han hokkede jamaren sabi be warame jangine honede di awdiji wadirte ciagal mudun du honede golleji mudu fo han wadirede ko naftabe
adapté
et dabiri keedi na gondi mijede yalla kumnibe demal nakino oro sifa keso golle gese no holtiri kanko tindidan woto ministre demal chama traore
men wonde fi de dabiriji mo ko nari bangal demal le leddi mallin yalla weltude al haalino demal meden wadirte lamdi ko watte handen yo tewde tan hono remobe leddi mali faminirta do kabaru ga dum wahibde lawol so nona be famine do nafa mudum ciagal so be fami dum medi tijji faana ko tewte yalla kebe an huntina hore duudi hewten
dunke en holbe fufu cultivide ngal do sifa haybugol demal faboto sanne leddi malindi febde nyamduji barkindi jogi nafa wonande koreji butandun sanne kuteji weltre wakati.